Linda, ooh, yesu chesu, Linda ngo, kwetembeka, ngoba isikhathi nomzuzwana wenkosi usufikile. Linda, ooh, yesu chesu, Linda ngo, kwetembeka, ngoba isikhathi nomzuzwana wenkosi usufikile.
Yasho
indodana yomuntu
ngezinsuku
zokugcina
kuyakuphithiza
emhlabeni. Uthando kwabaningi
lokho kuyobe ukwandulela.
Yebo, ukubuya kwami kusho iNkosi. Yebo, ukubuya kwami kusho iNkosi.
Ndithi libala kuye,
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 libala kuye.
Haleluya,
uJesu ngumsindisi wami nawe, libala kuye.
Haleluya,
uJesu ngumsindisi wami nawe,
libala kuye. Haleluya,
uJesu ngumsindisi wami nawe.